Funa kasera omwebaze Bikulu bya tukolera kitaffe buli lucho rubawo Obulamu bwe tutagulana simbi abutuwanga kwasima Echenda kwechenya misamu kama tugende netera bira Tugamba nti tukufuna kulofe kumani ako muntu Funa Funa kasera obulamu bwe Sana wo, ogenda nokomo bambi, we